Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Qayyum as-samawati wal-aradin. Mudabbirul khalaik ajma'in. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال وبعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تندى مجف قواجتي والله سبحانه وتعالى tumebazomulizwa fi Allah chatu wangaziza ngatuli mwababalam tumebaza Allah chatu kumide biyongo vya fi banja wafusa balema accident zibadeo banji tebasha ina biyongo nga maguru nge mikono ne biyongo vya munda nga Allah watu wageze jebali gobo chabina webaze Allah subhanahu wa ta'ala ishengere chebiyongo toyinza chivu samasu omubiri ogo bogulaba matekuliko chitundu chikuruma webaze ko Allah neshigamba alhamdulillah wafumenti liza singa Allah alwaza naswi nezimbeti eno nasi Allah sobolo jiru wazane zimba ne yenkano mukono baba ganda bafewe tutelo laba makubeyo ne maruwa liro ba Allah balwaziza nendwa deya kansa na zimbe tama neriko meri na zimbe riso nerizimbi la dalanga dene zivu na zimbo mumuanga munene walogwe nalaba konga Allah ichivono ya chifuru miachiri kongoro ichivono nengo yokansa tuwebazo wachitibwa Allah ibiyongo vya tuko midenga sivi rwade singechi yongo chimachiru wala kumubiri no mubiri gwe nategugenda kubera nga gufuna obutebe nkevi jasi ufuna kabwa ubali gwe neri kufumita omubiri gonna ne guberanga si mutebenkevu so baganda bange tetwerabira okubeeranga twebaza Allahu tabaraka wa taala Allah tuwadde obusiraamu kyekisinga ebyengera byonna okubeeraku omusiraamu sikusalawo okwo ekyo Allah yakikusiimira busiimizi bangi bangi abalaba abasiraamu era abategeera obusiraamu nga bamumanye nti obusiraamu we buli mu nsi ne wallahi ne batasiramuka nga bo balaba gye bali ewatuufu gye bali mu bukatuliki gye bali mu bulokole gye bali mu busevenside gye bali mu busamize nga balaba nti ewatuufu negwe okubeera omusiraamu tekwali kusalawo okwo nakyo kyebalize Allahu tabaraka wa taala era owanjagire Allah abeerenga akuttira ku busiraamu yusbihu rajulu mu'mina bukeera ku makya ng'omuntu mukkiriza wayumsi kafira bugenda okuziba nga avudde mu busiraamu oba n'abuwongeza nga mukkiriza bugenda okeera ku makya nga obusiraamu yabuvuddemu hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu ategeza natugamba mubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ebigambo biyayitiriza okusaba olunaku terwazibwa okujjako nga abisabye Allah yamusabanga Allahumma ya muqalliba alqulub Allahumma ya muqalliba alqulub ay Allah gwakyusakyuse emitima thabbit qalbi nywezo mutima gwange ala dinik ku dini busiraamu falqulub emitima gyebitonde ejaffe abatudde wano n'abataliwo wallahi jiri munezo w'ekitiibwa Allah yuqalibuha kaifa yasha Allah gikyusanga waabayagadde singa onosaba Allahu tabaraka wataala ajjakwanukula edduwa eyo muddu wange yansabye ogwo gwenneme gukyusa Allah ajjakwanukula tuyitirize edduwa eyo kuba sahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bo baali bategeddemu ne babuuza omubaka tonnakakasa nti tuli basiraamu twahaqaqa tawhidi nessunna okyatubuusabuusamu ku ntalo ze tulwanye e Badiri, e Uhudi, Handaqa, Ghazwatu Tabuk, Hunaini n'entalo endala okyatubuusabuusamu ya Rasulallah nabagamba la sibabuusabuusa mu busiraamu bwammwe naye emitima gino Allah gikyusa entakira kale musabenga nnyo Allah obusiraamu bwoliko teweeyibaala teweeyibaala n'eimaani teweeyibaala n'obukkiriza bwo kyebala Sheikh Salih Al Fawzani yaleeta ekigambo kirungi n'agamba nti la taghtaru binafsika teweerimba tolimba omwoyo gwo la taghtaru binafsika tolimba omwoyo gwo wataqulu n'ogamba nti ana araftu tawhid nze mutawhidi namutegeera tulimba omwoyo gwo nti wakenguka tawhidi era tokyayagala kumanya aze tawhidi mumanyi okwawula Allah anna kutegeera bal sheikh yagamba wasaru llah saba Allah omugambe nti ai Allah nkusaba onyongere zidina ilma nyongera kumanya okusinga kwemanyi kwa basobola okuleetera ensonga nga gwogamba wategeera tawhidi n'omusajja n'akuteerawo ensonga n'agamba ekyo kitta enzikiriza naye nga mwakusanze nga buli yetokola otya nga lujjo tokimanyi kale tetweibaala n'obusiraamu bwe tulina nti gwe wamalayo saba Allahu tabaraka wataala anyweze omuki omutima gwo ala diini lislaamu ku diini busiraamu wajja aya yowekitiibwa Allahu tabaraka wataala gyetusaba Allah tuteeke mu bo inna allazina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أبا الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله نويزة يمتما جابان آدم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أبا بكر إذا الله نيكي قام بيكي نويف كلمة لا إله إلا الله في الحياة الدنيا مبرم بن وينسي وفي الآخرة نجي تلقى نجي تلقى وهو المكبول والوي ببوز نبي بوز بيوكبيا نقول الله جنويز أبو نويز مسلام kabere sheikh kabere doktor kaberani Allah jamnyweza munywezi ne ba sahaba yabanyweza buki bunyweza kuba mubaka yagamba nti omuddu okwanukula nti rabbi Allah omulezi wange abadde Allah yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit Allah yakunyweza nosobola okwanukula bamalayika abo bye babuuzizza mu fitinatul qabr mu bigezo bya kabuli ebisatu man rabbuka ma diinuka ma hadha arrajul alladhi bu'itha fikum musajja kyo ye yatuma mumwe olabanga ebyangu ne wano tubyanukula man rabbuka rabbi allah ma diinuka diini lislaamu olowooza wetu tewetunaabiddamu ala musajja akunywa nakwata jeeke nakubuuza amannyago nga wageera bidde dda jasi jeeke naye nga mupoliisi wa ku duniya wano yakutte jeeke nakubamu batyuneeno ku bukongovule amannyago wageera bidde dda nengoye wazoonoonyeemu dda kati ate bamalayika b'owekitiibwa allah wakayagamat aswadani azarakani baddugavu zigizigi balimu olwa bbululu baddugavu zigizigi balimu olwaki olwa bbululu fayantahirahu bwe batuula sibya bwe batuuka sibya mirembe bakusikambula buki busikambuzi ate tebasosola obona abadde neirimu obona abadde aniseeka obona abadde musomi wa Kulaani bakusikambula busikambuzi bo tobanyumiza ne bakutuuza ne bakusoya ekibuuzo ekisooka tebaagala kunanaagira abananaagira nabbi yagamba boogera ekigambo ekigamba haha la adir sikola ntya ne bakuba ennyondo nokkirira enzira nsanvu sabuuna ziraa nodda ma diinuka la adiri haha la adiri ne bakuba naye nga mulowooza omuddu aba tategeera nti nina kwanukula busiraamu nina kwanukula nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye omubaka yagamba nti yuthabbitu llahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dduniya wa fi lakhira allah akunyweza bunyweza saba allah tusemu abo bananyweza wano ku dduniya tubeere basiraamu tunywerere ku busiraamu ate n'oluvannyuma lw'okuva ku nsi allah tumusaba atunyweze tuyite ebigezo bya kabbuli si byabo allahumma amin tugenze mu kitabo ekiyitibwa riyadu salihin ennimiro z'abalongoofu ekya imaamu nawawi rahimahullah rahmatan wasi'a tuli mu baabu sidiq okwogera amazima twasembayo ne hadithi gye twalaba eya abi sufyan radiallahu anhu eyalimu ekyafaayo ekyali ekiwanvu insha allah olwaleero tugenze ku hadithi yaffe eyokuna mu baabu sidiq omulyango ogwokubiriza okubeera nga twekwata ku mazima hadithi eno abajogera bawerako naye nga qiila kigambibwa an abi thabit wa qiila an abi sa'id wa qiila an abi wali wa sahl bun hunayfi wa huwa badiriyu radiyallahu anhu sahl mutabani wa hunayfi omu kwabo abatakabana abalwana mu lutalo lw'e Badiri tuli wamu qala anna nabiya sallallahu alaihi wasallam atugamba mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yagamba nabbi waffe man sa'ala allahu ta'ala shahadata bisidiqi yenna alisaba allahu tabaraka wataala owawaggulu omulezi waffe allah owawaggulu ashahadata alimusaba okubeera mwawo abeere mwabo abajulizi bisidiq naye ngaekyakyogera namazima amakulu wano yaleeta nagamba nti qalbuhu uthbitu alaihi ng'omutima gwe gukinywereddeko ekyo kyasaba asabe allahu tabaraka wataala abeeremu abo oba awamu n'abo abajulizi abafiira mu ntalo z'eddiini oba allah muteekemu abo abafiire mu lutalo lw'eddiini yagamba ballagahu Allahu manazila shuhadai, Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kumutuusa mu bifo byaba abajulizi. Wa in mata ala farashihi, kabeere nga afiiridde ku kitanda kye. Rawahu Imam Muslim. Hadithi eyo ojja gisanga mu kitabo kya Muslim. Bogenda ku musharo ebbanga lyonna basahaba bomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayagalanga okulwana entalo z'eddiini, litakunu kalimatullahi hiya al-ulya, kibeere ekigambo ky'owekitiibwa Allah shahada ebeere nga yeri ku ntikko wansi w'ebigambo byonna ebisigadde. Bwatyo waliwo abataasobola genanga mu ntalo ezo mu basahaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abategeeza nti nasaba Allahu tabaraka wa ta'ala abeere omujulizi mu abo abafaanagana abafiiridde mu ntalo z'eddiini nga ku nniya ye, ku mutima gwe, bisidiqin, ng'ayogera mazima mu mutima gwe ekyakikakasa. Mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah agenda Musa mu bifo byabo abafiira mu ntalo zaki z'eddiini. Wa in mata ala farash, kabeere oyo eyakisaba Allah ng'akikakasa ku mutima gwe, tumulabye ng'afiiridde ku buliri bwe, nga tagenze kufiira fil ma'araka, tagenze kufiira mu lutalo. Allahu tabaraka wa ta'ala ajja Musa wamu n'abo abaki abajulizi. Kyovalaba Allahu tabaraka wa ta'ala yabeera ng'ategeeza n'atugamba nti kuba shuhada maratib, abajulizi balimu amadaala, nga bwe tugenda okubalaba Sheikh Ibn Uthaymeen we yabeera nga abannyonnyola. Yagamba abajulizi balimu amadaala. Qala subhana, Allahu tabaraka wa ta'ala tugamba wa man yuti' Allaha wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin. Kuba shahidi mu hadithi yaffe kye kigambo ekigamba man sa'ala Allahu ta'ala ash-shahadata bis-sidiq, yenana asaba Allah amuteeke wamu n'abo abajulizi nga nekyo ayogera mazima kumuki ku mutima gwe. Kye kigambo kye twagala as-sidiq, amazima. Kuba tuli mu babu as-sidiq, omulyango ogutukubiriza okubeera ku mazima. Hadi hadithi eyo ekulaga enniya nti kikulu. Singa omalirira okukola omulimu omulungi n'otagukola, Allahu tabaraka wa ta'ala akuwa empeera z'ogukola, naye nga tokoze ki? Togukoze. Hadithi twaziraba mu babu y'enniya ne ikhlas. N'oli singa amalirira okukola ezzambi n'atalikola, bamubalako nti yalikoze. Tuli wamu. Omuddu singa amalirira obwenzi naye ne wabaawo ebimusumbu wa malaya n'atajja waka olw'enkuba nti yatonye, eri bamuwandiikako nti ayenzi. Tuli wamu. Naye obwenzi obutamukubisa miggo kikumi obwenzi obutamukubisa miggo kikumi. Omuddu amaliridde okubba, gyagenze okubba n'agwa mu kinnya, mishoni n'etatuukirira, bamubalako nti akoze eki? Abbye yenniya. Wallahi yenniya. Ate oli singa amalirira okukola omulimu omulungi mwegyo emirimu egya sunna n'atagukola, bamuwandiikako ng'akoze atya? Ng'akugoze. Nga wallahi abadde talina busobozi. Nagayi singa nange mbaddemu abo abasaddaaka nandiwadde naye siina, naye singa mbadde nira nandikutte n'enkola ntya? N'empaayo. Walau qilla, kakibeere kitono. Allah muwandiikako nti awaddeyo. Ahadithi twaziraba ku nsonga eyo. Wabula twalaba hadithi yasembayo ne tugamba nti yenna aleeta enniya n'amalirira okukola ekibi, walam yafaluhu, n'atakikola n'akireka, min khashyati llah, olw'okutyani, olw'okutya Allah, kutiba lahu hasana walhasanatu biashiri amithaaliha. Allah muwandiikako ekirungi, ate ekirungi ekyo Allah n'akikubisaamu ebirungi mmeka? 10. Naye ng'obadde ogenda kukola zambi n'oliita lillahi tabaraka wataala, n'olyolesa ku lwa Allah, Allah akuwandiikako akoze ekirungi, ate ekirungi ekyo ne bakikubisaamu mmeka? Empeera 10. Olabye obulungi bw'obusiraamu? Muddu abadde alina kyagenda okukola n'akita lillahi tabaraka wataala, ng'omuvubuka ajira mbyafaayo eyanyumya nti nayina omwana wa taata wange omuto omuwala, kuntu tuhibbu, nali mwagala, kashaddu hubba rijaru nisa, ng'abasajja bwe baagala abakyala. Embeera Allah n'agireeta nga ya mulembe gwa bwavu n'enjala, omuwala najja ewaka ewange ng'asaba ekyokulya oba kasente, mugambe sente weziri, naye okuzikuwa zigende zibayambe, tulina kusooka kwegatta. Nakkiriza omuwala olw'okwagala akasente kano, naye omuvubuka agamba nti bwe mmala okulaba ekkuba erigenda emugga, nga mukadde waffe omu we yakivuunula mu mbeera ya kubikkirira lulimi, bwe mmala okulaba ekkuba erigenda emugga nikaagijyemu buli kimu, embeera yo ewedde, kondo mwajambadde, kyakulabirako, ekkuba aliraba. Nawe funa akafaananyi ako sheikh oli awo omaze emyaka gy'oyina tuweegattangako, omuwala najja n'ekkubo n'oliraba. Wallahi nagamba nti ittaqillah, omarutya Allah, omarutya Allah. Omusiraamu oli nabbi gwatunyumiza yatya Allah, aga nemuga ayambala engoye zo ne sente zitwale, ani mufe ayinza okutya Allah n'akyeresa? Nga mwina aya inna allaha ghafuru rahim. Oba wazitaddewo dda, Allah asonyiwa buli omu era musaasizi, n'akola tauba. N'abawala b'ennaku zino ye kennyini yakubuulirira, olaba olina imaani wakava okusaala talawiya, ne Allah asonyiwa onookola tauba noga bwe ngenda okwendako ayina n'eddiini, n'omwendako bw'ayina eddiini, saba Allah tutaase ekikemo ekyo, naye si kyangu eri abavubuka. Kaakati oyo yenna eyeresa ezambi, erizambi eryobwenzi n'olita kulwani, kulwa Allah, n'otagamba nti ayina siriimu oba anansiiga enzikwa, n'olita kulwa Allahu tabaraka wataala, wallahi Allah akubalako ekirungi. Ate ekirungi ekyo n'akikubisaamu empeera mmeka? Empeera 10. Naye ng'obadde ogenda kukola zambi, kaakati hadisi eno bw'oba ogitunuulidde agamba nti bw'osaba Allah akuteeke mu abo abaabana mu ntalo z'eddiini, nga nawe okikakasa ku mutima, obaka yagamba Allah agenda kukuteekayo akubale ng'oli mu abo abajulizi, kakibeere ng'ofiiridde ku buliri bwo. Tuli wamu? Kakibeere ng'ofiiridde ku ki? Ku buliri bwo. Hadithi eno okugikutegeeza obulungi, waliwo basahaba ngazi watutabu kitwalulaba olutalo olwo, lwali olugendo nga luwanvu, omulabe yali mungi, eddungu nga muli akasana, n'embeera yali ya bwavu. Ba Uthman radiyallahu anhu bona Affani ne bawaayo eŋŋamiya eziwerako, ba Abdurrahman bona Auf, Abubakar Siddiq n'awaayo emmaali ye yonna, Umar bin Khattab n'aleeta nisfu, kitundu haafu ku maali ye. Tuli wamu? neka kati ensolo zinezaweebwayo lugendo lwali sirwa kutambuza bigere kuba safari mbaid lwali wala nga bagenda Rome obwekabaka bwe Roma kati nga buli muntu alina okubeera nga alina ensolo kwagenda okola ki okutambulira ensolo nezitamala ensolo tezamala kuba sahaba yawaayo ensolo twalaba ensolo yasooka n'awaayo olukumi n'ayongerayo olukumi n'ayongerayo olukumi ensolo enkumi mmeka enkumi ssatu ensolo enkumi ssatu n'abalala ne baleeta n'abayina ezaabwe ne tulaba n'omusajja eyali Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yatta yekka era nga yatambula yekka ani amujjukira gwe twalaba omusajja oyo sahaba yali ani Abu Dharri Al Ghaffari singa mbadde muno olukumi nandi lukuwadde omuwadde yekino Abu Dharri Al Ghaffari radiyallahu anhu mubaka yalaga nti omuddu oyo yatambula yekka mu safaari ey'empanvu n'akasolo ke nga kakadde ensolo yali nkadde nga tasobola kugiwalampa n'atambuza biki bigere basahaba babatuuse eri n'omubaka sallallahu alaihi wasallama bawumuddemu nabbi abuuza mamu basajja bange waliwo atalina kusubwa wanaaliwa nga simulaba kuba bwoba oyina awantu wammwe eyo yomba mu famire wabeerawo omuntu gw'otasuubira kwosa ogaa gundi nga sikola ki nga simulabawo kati ne sahaba oyo nabbi yali tasuubira Abu Dharri kubeera mu bannanfuusi bali nti lwaki teyazze tegazwatu Tabuk naye sahaba aba ali awo bagamba ya rasulallah nina kyenengera eri baida jidda eri mu lusenyi waliwo akantu kenengera akajja katambula akatonotono kandi wala nibagamba katwetegereze bulungi bagenda olaba nga atandika osembera atandika osembera nibagamba oyo yennyini yani ya Abu Dharr Al Ghaffari yali mwavu ne wallahi najja naye neyegatta yatambula yekka omubaka n'amuwaako ebigambo n'agamba nti atambudde yekka agenda kuwangaala afe yekka tagenda kufa na basahaba banne era agenda kuyingira ejjana atya wahida bum agenda kuyingira yamshi wahida wasayamutu wahida wadakhara aljanna wa yudkhira aljanna wahida nabbi namukakasa ake ejjana ng'akyaliwo mulamu Abu Dharri Al Ghaffari radiyallahu anhu kyembadde njagalamu mukisa eyo nti basahaba bangi abaasigala e Madina olw'okuba olw'entambula etaabatwala muki mu lutalo era ne bakaaba amaziga nabbi bwe yatuuka eri n'afulumya hadithi twagirabe ye mabega n'agamba nti tewaliiwo lusenyi waadin ekiwonvu kyetuyisaamu kyetuyitamu ne tuyingira ekiwonvu ekirala okujjako bali be twalese e Madina bafuna empeera zino zetukola ki zetufuna basaba ne bamuuza ya rasulallah tebalwanyi na lutalo n'agamba ina lwakubadde tebalwanyi naye niya zaabwe zabadde zimaliridde okukola ki okujja mu lutalo oyo ebifaananyi ebyo bitegerekese basiraamu kati ye hadithi eno olisinga ye asaba Allahu tabaraka wa ta'ala amuteeke wamu n'abo bashuhada nga nakyakikakasa ku mutima Allah agenda mumuteeka wamu n'abo abajulizi kabeere ng'afiiridde ku buliri bwe mu mbeera efaanagana ku bwetyo bwogenda mu sharh agamba nti ashahadatu marakib obujulizi omuntu okubeera omujulizi mata kirimu amadaala wahiya anwaun kathir kirimu emitendera egiwerako minha nga n'omutendera ogusooka shahadatu biahkami llahi aza wajalla ala ibadillah wahatha shahadatu lulama allati qala llahu fiha omutendera ogusooka mubajulizi gwegwaba walimu gwegwaba manyi abonno bajulizi maso ga Allahu tabaraka wa taala kwaba ibabirako eddini yowekitiwa Allah okuyimirirawo laula lulama lakana nnasa mithla albahaim ngekigambo kya sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Musni Albadiri kyeyagamba laula lulama singa tegwali mulimu gwabamanyi kubeerawo mu nsi lakana nnasa mithla albahaim bwandikedde ku makyanga abantu balinga biki bisolo kakati abajuliza abasooka mu ddiini sheikh bye yaleeta be baulama Allah tabaraka wa ta'ala yabakoonako nagamba nti shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wa ul madha wa ulul ilmi abo Allahu tabaraka wa ta'ala biyawoku kolaki biyawoku manya wa qad dhaba kathiran min al ulama fi tafsir banji mbamanyi wa tafsiri balo nyonyole ekigambo wa shuhadai ni bagamba nti ila annahum al ulama Allah yali ategeeza baki yali ategeeza bamanyi fayashhaduna billahi ta'ala baqaqasa Allah subhanahu wa ta'ala arsala rasulahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bil huda wa dinil haqqi wa yashhaduna ala ummati bi annaha balagtu shara'iyatin la wa yashhaduna fi ahkamin la hadha halal wa hadha haram wa hadha wajib wa hadha mustahabu wa hadha makruh wa la ya'rif hadha illa ahlul ilm lidhalika kanu shuhada hadhihi ddin sheikh yanyonyola nalaga nti baulama bano bakakasa Allahu tabarak wa ta'ala ni bakakasa obubaka Allah buyasa ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oburungam neddiini ey'obusiraamu era ne babeera bajulizi eri umma y'abasiraamu okubeera nga babasomesa amateeka g'oweekitiibwa Allah okubalaga nti hatha halal sheikh yajana gamba nti ekyo kiri halal hatha haram yajana gamba nti ekyo kiri ki kiri haram hatha wajib omuwalimu yagamba ekyo kyatteeka hatha mustahabu omuwalimu yagamba ekyo kya sunna hatha makruh era omuwalimu yajana gamba nti ekyo kitamwa kitamibwa muki mu ddiini naye nagamba nti teri ayinza kutegeera nsonga ezo illa okujjako ahlul ilm abo Allahu tabaraka wa ta'ala biyawoku kolaki biyawoku manya minashuhada ngojeeko abo abajulizi nti abamanyi bajulizi ba Allahu tabaraka wa ta'ala eyoleva esooka ewedde naga nti minashuhadai n'abajuliza abalala betweyinza okuleeta mayisaaba bitaani omuntu yenna abafumitiddwa ekiso omuntu yenna abafumitiddwa ekiki ekiso n'afa naye nga sababu evudde kuki kukubeera nga afumitiddwa kiso oyo naye mujulizi maaso ga Allah shahidi yenna gwe bafumita ekiso sajja najja mu makaago naakutya ne bakusalasala ne bakufumita ebiso n'ofa taan kufumita ekiso ofa oli shahidi tuli wamu obadde ku boodayo naye omusawaze gw'oweese mugambo tusimulimu ennyondo oba n'ekiso wallahi naakijjawo naakusalako bulago owoledi baalaga amawulire amalala omuwala awo basaidiza ennansana awo omutwe guli wali n'ekiwuduwudu kiri wano nga bamusazeeko omutwe bantu bannaffe si balungi saba Allahu tabaraka wa ta'ala abaluŋŋamye era naffe atusaasa embeera ezo kati yenna afumitibwa ekiki ekiso n'ofa ofa oli shahidi naye abamanyi balina obukwakulizo bwe bassaawo olina kubeera ng'oli musiraamu ng'oli muki gwe bakifumise nga si musiraamu ku duniya eduniya agifudde ate ne akhira talinayo buki talinayo bulungi ate gwe wokyefumita tofa ng'oli shahidi sheikh ogamba okwefumita ekiso webafumita tugambye nga bakufumisebwe ki ale topanga topanga noganze dunia njikoyo wavu bunuma ate nalaba awe okufanga ndi shahidi kyangu kati nfumita oli muzambi wakati mufiridde tuli wamu muddo itoyo inakubango kyinako okumanya nebakugwekereza bakutatan kibwatukira muddo nakufumita oba kujjako sente zo oba azina azikutwalako bulamu bo tuli wamu kino nno kiyingiramu nesasi kufumita kiyingiramu naki nesasi kuba ebisobi byebyaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam biso obusaale tuli wamu kati n'olwaleero kiyingiramu naki nesasi sasi tulitwalanga kasaale kati oli singa alikuba Allah n'akujulula ofa oliki oli shahidi naleeta omujulizi omulala almabutuni omuddu Allahu tabaraka wataala gwagiridde n'afuna oba kizimba mu lubuto kulumizibwa mu luki mu lubuto wabula ensonga eno wenabadde njikolako bahi basheikha abamu bagambye nti tuyinza otwaliramu abaalusa ayeesibye ekyenda tuli wamu owaalusa singa alusa zezimutta n'afa alusa eyeesibye kiki ekyenda ayinza oyingira mu kigambo kino ekyokubeera nti yenna alumizibwa oluki olubuto waliwo omulala sheikh agambye nti omuntu singa aba aliisidde obutwa obutwa buli ne bumuyingira mu byendala ne bumutta owulira bagenda okukebera nti awo bwabadde buto bweyaliridde mu mmere oba bwenyanyweredde mu mazzi oyo naye aba afudde ng'aliki shahidi lwaki olw'ensonga kiriko obujulizi nti yenna afudde nga afudde lubuto lwe lubadde lumunyoola kyenda kyesibye zibadde alusa alidde butwa naye atuuka mu maaso ga Allah nga shahidi ne wajja omulala nga naye alimu abo algharq omuntu afiiridde mazzi omuntu nga afiiridde maki mu mazzi nga mwalabye ekidyeri ekyagudde simanya abantu abiri plus singa mwabaddemu omusiraamu khalasi oyo aba afudde ng'ali ani shahidi omuntu afiiridde mazzi n'agamira ne gamutta bw'atuuka mu maaso ga Allah aba shahidi tuli wamu ate bano ababoti kuluzi bano abafiiridde ku kidyeri mulimu ababadde abasuubuzi tuli wamu oyo abadde agenze okusuubula afa shahidi mulimu eyabadde agenda okukola dacwa mulimu eyabadde omugoba waalyo ali mukola sente baabi mulimu omuvubi abo we bafa bashuhada wabula ate eyabadde ku booti kuluzi bagenda ku biiki kulya bulamu n'agamira aba aty oyo aba afudde aty oyo bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afiiridde ku booti kuluzi nga bagenda kulya life aba afudde shahidi ng'aba afiire era ku booti kuluzi gye mwalaba kwaliko abasiraamu tubaseeyo mu bashuhada assalamu alaikum munyanukule basiraamu afudde agenda kwenda eryato kwabadde bakuba ndungu eno webanywa n'omwenge basiraamu nerigwamu abalibwamu abo bashuhada tabeeramu sheikh tabeeramu firidde ku haramu firidde mazambi buli mwana adamu yenna kyaba afiiriddeko sayubaka ala ma mata alaihi Allah kwagenda omuzuukiriza bano balivaayo bafiira mu sala bafiira mu hijja nga gwovuddeyo wafe oli muziki, wafe ozina, wafe onywa mwenge, wafe osamira. Sallallahu ta'ala enfe minashuhada, mubajuliza abalala mwemuli ayokeddwa omuliro, ayokeddwa omuki omuliro, ennyumba nekwata omuliro nga talina waddukira, netujjayo bisirinza, oyo naye atuuka maaso ga Allahu tabaraka wataala ng'ali mu bashuhada. Naye bakwokya omuliro ng'obadde mubbi, kiri kitya? Salamu alaikum, munyambeko. Basajja banno bakutte bakutaddeko ekifiira ng'olina ne booda gy'obadde okuluggusa. Yusuf, ndi kukigamba ekigamba, oyo aba afudde nga bba nga ne bamwokya ebipiira afa ayingira mu bashuhada olw'okuba nti ayokedde omuliro nga musiraamu. Ate ensonga ki ey'okubba era y'ensonga ye? Naffe enjala etuluma tugende tubbe ssebo. Mugamba mutya basiraamu? Munyambe mwawo. Tabeeramu basiraamu, tabeeramu. Ayina bba nga musiraamu nga nekyafiiriddeko enkomerero temusanze ku ki? Ku zambi. Temusanze ku zambi. Omuliro guzze bagtatan nga mwalaba akisidenti emabega eyo ku Northern, kimotoka kyamaki? Kyamafuta. Kakati oli abadde musaabaze ali mu takisi nekibwatuka, etulawo yenna bonna n'abookya. Omulabi oyo ayinza nobba abadde asoma Kulaani ye mu takisi ye, abadde ku bulaadi, abadde awuliriza musomo oyo gwe twogerako, abadde agenda ku kutuba, abadde agenda kuwasa, naye omuddu agenda kubba, agenda ku bwenzi, yetisse omwenge guyidde naye agiriddemu, akumye dipo ya walagi. Nedda basiraamu, oyo takola atya? Oyo tayingira mu bashuhada. Mubitegeere bulungi. Abaali babba tugamba abaali base n'obusenya amafuta, abaali babba amafuta baali bagaba wadde? Banaye tumala gatwala mpulira ebimotoka by'eŋŋaano bigwa, abasiraamu ne mubba eŋŋaano. Ebimotoka bya soda webigwa ne mubba soda. Ki ekirala ekitera okugwa? Amafuta bwe gatandika oyiika n'olaba ababooda nga musena emifaliso ne muyoola buli omu n'atwala. Omusiraamu obabbye, obabbye musiraamu. Si kikyo, waliwo akikuwadde? Okwo si kulonda, tekiyitibwa kulonda. Ale kale ne woba olonze olina olulanga ti bannange nalonze eccupa ya soda yiino yaani? Nedda basiraamu. Kubeera tugenda olaba nnyini byo nga naye ajja bambi ng'akaaba naye nga mwe muli ku maali mukola mutya? Era toyawukana n'ono ng'akisidenti ya takisi drone zikoonaganye, abazze okutaasa buli omu n'ajjamu waleti n'amasimu n'atwala. Naye ng'eno bw'ataasa kaakati n'agamba n'akubira nti nnyini simu eno afudde bamututte mulago naye kati yange. Musiraamu nga gwe ataddeko entalabuusi gwe akyogera ogenda kujjuma. Ne kanzu mutaasiza naye afudde naye tomuddamu kuba ku simu eno, khalas kati yange. Saba Allah tutaase, kuba abaddu tebalina nsonyi babba n'abafu. Allahu akbar.
engeri jobba omufu n'omukyusa oti n'omukyusa olabo balinamu akasente sawallah tas. Waliwo omuntu omulala mu bashuhada abaakubiddwa ekizimbe, abaakubidde ekiki ekizimbe, akeedi neegwa, oli muli nawe obalibwa mu bashuhada. Bwegwa nebakuba mwenna abasiraamu sibasiraamu, gwe omusiraamu butereevu otuuka mu maaso ga Allah ng'oli mu abo abajulizi. Ne wabeerawo n'abafudde obulwadde obwa taun, kawumpuli, ebola, covid n'ebirwadde ebyo ebirala ebitali birungi. Singa ofiiramu eyo enjega otuuka mu maaso ga Allah ng'oli mu abo bashuhada abajulizi, maaso gaani? Maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa min ash-shuhada, nimbajuliza abalala, alladhina kutilu fi sabilillah, ababattibwa mu kkubo lyani? Mu kkubo lya Allahu tabaraka wa ta'ala. Alladhina yaqtuluna duna amwalahum, nemubeeramu naabo abattibwa nga bataasa emmaali yaabwe, n'abo abattibwa anfusahum nga bataasa obulamu bwabwe. Kama qala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba, bwe yabuuzibwa, waliwo omusajja yamubuuza, araaita ya rasulallah, olaba otya gwe wange omubaka wa Allah, injaani rajul, singa omuntu anzijira, mwami mukyala, yatulub maali, nga yagala twala maali yange, tuli wamu? Nga yagala twala ki? Nga yagala twala maali yange. Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti murwanyise, osigaze ki? Osigaze maali yo. N'abuuza nti araaita ya rasulallah, olaba otya omubaka wa Allah, in qatalani, singa akola atya? Singa we mmulwanyisa nzita? Abi namugamba bwakutta otuuka mu maaso ga Allah ng'oli shahidi. Namugamba ya rasulallah, singa nza mutta? Namugamba nti huwa finnar, oyo mukazi oba omusajja huwa finnar, ye ayingira muki? Ayingira muliro. Gwe womutta ng'obadde weetaasa bulamu, azza akutte ne weetaasa n'omusooka okumutta, ayingira muliro. Ate gwe waakutta jjana, oyingiramu abo bashuhada, mu bajulizi ba Allahu tabaraka wa ta'ala. Mubitegedde basiraamu? Huwa finnar, bw'omutta ye wa muliro, bw'akutta buli shahidi. Mubitegedde? Waqala nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabishi yavagamba nti man qatala duna maali, yenattibwa olw'okutaasa emmaali ye, fahuwa shahid, abeera mujulizi. Man qatala duna ahli, yenattibwa nga akuuma bantu be, fahuwa shahid, abeera mujulizi. Man qatala duna damuhu, yenattibwa nga akuuma musaayi gwe, fahuwa shahid, era naye abeera muki? Abeera mujulizi. Wa min ash-shuhada aidan, nembajuliza abalala, man qutila dhulma, omuntu yenattibwa obwemage, omuntu yenattibwa obwemage, dhulman mu bulyazaamaanya, fahadha shahid, naye abeera muki? Mujulizi. Ekyokulabirako wano kyenninza obasiigira, singa omusajja bamukwata polisi nemukwata ne wabawa muwayiriza nti yasomo ki? Yasomuntu naye nga wallahi si ye yakoze atya? Si ye yasse. Ne bagenda ne bamusalira gwa kalabba, dhulman, attiddwa mu buki? Mu bulyazaamaanya. Mumulabye omusajja oyo musiraamu, naye ne bagamba yasomo ki? Ye yasomuntu naye nga tamuttangako, teyabadde nayo. La shak, aba afiiridde mweyo embeera ey'obulyazaamaanya, nga bamulyazaamaanyizza naye watuuka mu maaso ga Allah, abeera min ash-shuhada, mubaki? Mubajulizi. Mubategedde abo bonna be bayitibwa abajulizi? Temuliimu be namugongo.
temulimu biwa bina mugongo. Walakin nga tumaliriza yagamba a'lu shuhada hum alladhina yaqtuluna fi sabilillah, abali waguru wabajulizibo na hum alladhina yaqtuluna fi sabilillah biba batibwa muntaluzachi zeddin litakunu kalimatullahi hiya al-ulya, abayi milizawu kalimatullahi ishigambo chowechki wa Allah busilamu bubeirewu munsi abu bitwawu lila mubasahaba bubechki wa mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abatibwa bibacha sinziddala mubajulizi. Allah chiyagamba anti wala tahsabanna Allah wala tahsabanna alladhina ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات تمروز انت اباتي ومنتلز الدين بفو بل احياء وابل بلام عند ربهم يرزقون بل ما سقوا اشتوى الله تبارك وتعالى اقولاتيا ابغى بليلا فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء الشهداء أبن ببيت واب جلز أبضلون مقبل واجتب الله لتكون كلمة الله هي العليا kibere kigambo kya kalimatu la ilaha illallah okubeera nga kyekyawa ggulu bwe kyo eyo yebadde minsani kwetupimira ababafiira mu ntalo zaki mu ntalo z'eddiini oba abafa nga bajulizi mu mbeera efaanaganako bwetyo. Waliwo waneeno ekigambo ekyajja nakyo katukikooneko insha Allah. Nti yenattibwa olw'ensi ye naye afa nga mujulizi, olisingattibwa olwaki olw'ensi ye afa nga muki naye afa nga ali mwabo mu bashuhada. Ne wano Sheikh Ibn Uthaymeen yalambulula ensonga eyo, towaga noliwo akayimba kemuyimba nga n'abasiraamu tubawulira, n'ofunye ekikondo oti nogaba tulumbe ku lw'ensi yaffe. Yaakhi, ekyo si kye baita okulwanirira ensi yo. Wano ya Sheikh yalaga nti ensi gye tuba twogerako ensinga ya busiraamu, ensinga ya buki, naye nga bagirumbi ogisaanyaawo bakaafu be baagala okusaanyaawo obusiraamu mu nsi eyo babuggyewo. Kale ne mugenda mulumbe, kakati gwe singa okafiiramu obeera ofudde ng'oliki shahid. Wabula tuli mu Uganda, tewali mbeera ya kulwanirira nsi yo Sheikh, guma. Era kino nkigamba bonna bannabyabufuzi abaagala okubeera mwezi misimanyi mulaharaati ezo ebyokwekalakaasa kalakaasa, omusiraamu teyeekalakaasa. Omusiraamu takola ati teyeekalakaasa. Sheikh tusabari ila mata Allahu a'lam, paka ddi Allah yasinga okolaki, Allah yasinga okumanya. Innama al-usri yusra, mubadde mukanyigo obulungi buli maaso. Naye ate waliwo hadithi yatugamba ku nsonga y'obukulembeze, nagamba nti bwe mulaba ng'omulembe gukyusiddwa omukulembeze ate oguddako guba mubi nnyo, ogukoze ki? Ogubaddewo kabagezi bokka abategeera sunna ne Qur'an atabitegedde agamba wa tabarakallahu fikum wa nafa bikum wa kathara Allah min amthalikum wafaqa Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.